Ladies and gentlemen, I go by the name of Country Weezy. Crew say what up.
Kimamba on the beat.
Ninapopata kamshiko namwita mama watoto, twende kule atakapo, taratibu tuchafue meza. Hey mamiko, awe unasemaje? Hakuna atakai tuzidi, leo imeja pochi, imenona ni nene nene yo. Asema sasa weta hapa leta mingi mingi mimonde, mix na mashoti shoti tulewe. Leo imefika chani sumbue, kama vipi pale peleka mbili mbili, na kule pia wape mbili mbili za kwangu mimi. Nina mingi midolari, mido, mikemcho, mido. Kibunda, kibunda, kimeja kibunda. Kibunda, 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 kimeja kibunda. Kibunda.
You're the boy, yeah. Alright, okay, can't shoot everything around me. Cream with the money, yeah. Dollar, dollar, billions. Checking out your body liquor, my nigga, you can touch me. They call me chameleon, Pissing and pissing with no tone, my dafu. Uta eshi mika, I took you, I'm chafu. Sirona na make him kwanja kwa rap too. I love her so easy, na beat it with shampoo. No easy baby, come tease me baby. Kitaka mbikwanja manoti, come tease me baby. Money drive me crazy, sijai kwa kibegi. Popote ntefata silipo, wala skaki ndezi. You know I look fine, kiwana no tea. Mana kila ntapo pita teto bossy.